Tuongoze wide Mungu tuongoza mwenyewe. Kama kahaba ndo nishampenda mwenyewe. Kama tabia zangu zaendana na yeye. Oh, love is a feeling moment. Love is pain. Na mi nimefall love. My sweetie baby, sweetie banana. Kesonguo hapatikane dukani, mapenzi kituo ndo ulipoitamani. Uo uzuri wako wachanganya wengi, na mimi ndo mume nilokuweka ndani. Unaponiposti Insta inawaua sana, huko Snap, TikTok tunawachanganya. Kama mapenzi ni nguo, mimi na fundi ni kushon. Kama mapenzi ni ugonjwa, niko hapa daktari. Umeni confuse my mind. My sweetie baby, sweetie banana. My sweetie baby, tunafanana. My sweetie baby, sweetie banana. My sweetie baby, tunafanana.
Tabia, tabia mama, tabia,
tunafanana.
Tabia, tabia mama, tabia. Yo vidia leo, Vivos Klaski.
Nase, hey, baby,
Natosh.
Blue Africa, the voice in a say, hey.